Benfigile kodwa angikuboni izwi lethiwa wena ubuyele eGoli. Naso cingweni baby angisatholi inhliziyo yami ibuhlungu futhi ayisapholi.
Ngiyifisa ukukhuluma nawe ngikutshele ukuthi sithandwa sami ngeke ngiphinde.
Ngingasiboni isandla sami.